Dashboard 255 TZ.
Download my mix on YouTube and Audio Max. DJ Disboy 255 TZ.
Now hear this.
Now hear this.
Brand new Bongo Mix Season 23.
Si wana kuitadanga, ila mina kuno metulia.
Tatizo.
Kimenyesha kiranga, ubala kulimenzidia. Chalali wangu wa halali, si umekubali kwa nami. Chalali wangu wa halali, si umekubali kwa nami. Tahatali misito kubali, we uende mbali nami. Eti kwa mfano, kija kuniacha, nitakuwa mgeni wa nani mimi. Nilikotoka nisha nyanyasika, nisha dhalilika, we ukanthamini mimi. Naogopa mashinani, wasije wenye nazo kakuiba. Kizuri ni maelewano, ni ahidi penzi utalilinda. Yeni enapo kia mimi takosa nuru, tapo kutika. Yeni vururu vururu te vuru kika.
Mr. Bamisha himself.
Brand new Bongo Mix Season 23.
Mapema, badoni
Bamisha.
Kunda area, jumpa doni mapema. Kulewa, zinga utapewa. Kuna kunda area, jumpa doni mapema. Mapema, badoni mapema. Kuna kunda area, jumpa doni mapema. Kulewa, zinga utapewa. Kuna kunda area, jumpa doni mapema.
Cheki oji pendo, napenda kwenda mapema. Save a jena cheki tablet. Check your dependent on a penda. Check your dependent on a penda.
Even
when I check your tablet, you can get a velan. Coqua bass and you pull a lion. A lala, baby, pampas, no sidani, junta zima, talking on a niki stag. Yanni, nani, jona, ring up on the bass nipe. Gani, buy and buy, piani, sasta, regret. Nani, kiona, toto, I may even marinate, no debet. Hooking bamba sana, na kudet. Nasema nini ni coaching with sexy relate. Ni wapi neza lima siri jaminate. Nini mseri kiona lika stona salivate. Na changanya whiskey gina kom na sizi chase.
Mapema, bado ni mapema. Kuna kwenda area, jubado ni mapema. Kulewa, zinga utapewa. Kuna kwenda area, jubado ni mapema. Mapema, bado ni mapema. Kuna kwenda area, jubado ni mapema. Kulewa, zinga utapewa. Kuna kwenda area, jubado ni mapema. Ukitoka kwenyu, make sure umedema. Loo ni kulewa, wendi jo mapema. Loo na DJ, tukivutanga mavela. Loo na DJ, ni serena madena. Dawa kijana na mama, kwela na mbaba. Baba na msusu, mama na mbuka. Kijana na mama, kwela na mbaba. Si yellow ni white na bado tuko waba. Kijana na mama, kwela na mbaba. Si yellow ni white na bado tuko waba. Na
imagine uko
Bamisha.
Imagine uko jangwani. Imagine uko jangwani umepotea.
mchana juani unatembea. Kutoka boni mbali, wenda boni mbali.
Diana
maranga mia mbebaji ya katokea. Na kukushusha mzigo lokolemea. Upata fadhari pole na safari. Eraswa kibitu mi yote tisa ila kumi. Umeonyesha maana ya upendo, si kwa maneno bali kwa vitendo. Umeridhika na nilicho nacho, pewa tutole ya kimacho. Siku ikiwa sina twalala. Oh baby twalala. Baby, before I close my eyes, mi namomba Mungu wa kuline na kusimamie. We know bacha wangu mie. Squeezy vipi mbona siku sikili tena. Siku sikio kilia, siku sikio kisema. Nipo bize na buja mani nimeshe sema. Niko bize na baby na msalaba wake. Taubeba, taubeba, taubeba. Na itafika nao kiume. Nitaubeba, iwe kwenye shida na raha, ama kwenye shibe na jaha. Na kwa kondo langu maitalika nao.
Yo, what's up Africa, what's up family, it's your homeboy City Boy aka City Bobo. City Gang, you know what it is and you're listening to the baddest DJ, DJ this boy 255, keep it low to see a block, hey, come on. Yeah, man, City Bobo. Rasana love.
Imagine ujifahamu umezimia, umewekewa damu zinaingia. Bomba likafunguka, no weza tanyanyuka. Mara dakitari wazamu wakaingia. Umepata fahamu na muangalia. Machozi yanakuanguka, unatamani funguka. Eraswa kibitu mi yote tisa ila kumi. Unanifurahisha kwenye tendo na unipepeza magendo. Ah baby, before I close my eyes, mi namomba Mungu wa kuline na kusimamie. We know bacha wangu mie. Mbona siku sikii tena. Siku sikii ukilie. Siku sikii ukisema. Nipo bize na buja mani nimeshe sema. Niko bize na baby na msalaba wake.
Baby mwenifanya kama punda. Mjiko nina beba na narunda. Na enjoy
Baba Diana.
Wala yuwe nifunga. Mapigo ya moyo ananidunda. Kama nisindano menidunga. Mie hoi Sana mulako likajengwe
pamiza.
Niende kwenu nikatoe posama. Nifanya vitu wanone ndondo chama. Ama nifanyeje. Ni pezi lake pome umelewa. Na yumba na shindwa kujelewa. Kama unayajua hayo kunelewa. Ila kama chwindo nechelewa. Pita wote yao. Oh baby, thamani yako we. Thamani yako zaidi ya rupia. Hawakuwezi yao. Oh darling, labda ni kuambie kwamba minyo kumenivua gamba. Kwako nazaje kutamba. Siza nazaje baby we. Na finyo nanivuta. Nafsi nanisuta. Mi unanikoshaga. Nakula unanivusha, nimeweka nukta, mi nimefikaga. Sana mulako likajengwe posama. Niende kwenu nikatoe posama. Nifanya vitu wanone ndondo chama. Ama nifanyeje. Jama ni pizi lake pombe melewa na yumba na shindwa kujelewa kama unayajua hayo nielewa ila kama shindo kujelewa.
Kujue safi doli melega lega wakalikaza lo kutega tega wenye vifua wazi kwa chabega wakaweza mpaka kukuteka safi doli melega lega wakalikaza lo kutega tega nimekosa tapa kuwega mayangu thamani yote imelemba yote safi. Basi sawa, naona sawa, sawa.
Download my mix on YouTube and Audio Max. DJ Disboy 255TZ.
Sikujua kiranga chako kibaya. Sikutambua kipanga wendo wala soba ya shajua na rosa ishia patabara ananijua hata kiata sikia ni melia nalishwa vita mtamhe wala nanishi hamna haswa vidoli melega lega wakalikaza lo kutega tega wenye vifua wazi kwa chabega wakaweza mpaka kukuteka sawa vidoli melega lega wakalikaza lo kutega tega nimekosa tapa kuwega mayangu thamani yote imelemba yote sawa basi sawa naona sawa
zungusha hiyo bodi zungusha hiyo bodi zungusha hiyo bodi
yenye fiti fiti chombo iko siki kwa bebi kwa fiti
oya unoku chiti chiti kisi za zamani nimesha niriti oya.
Yani fiti fiti, chombo iko safi kwa bedi kwa kiti. Yani fiti fiti, yani,
brand new.
Yani fiti fiti, chombo iko safi kwa bedi kwa kiti. Oya, noko chiti chiti, pisi za zamani nimesha diriti. Oya, kama mwani muna nifundisha, uniposhia jana leo zidisha. Kwa kitene sina kudundisha, chochoro zote unanipitisha. Unanipandisha midadi dadi aso kivaka tenge michezo yako ya kibadi badi nishosha chombo twende
zungusha hiyo bodi zungusha hiyo bodi zungusha hiyo bodi zungusha hiyo bodi
zungusha zungusha
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 zungusha hiyo
mama mtu amezungusha hicho kitonga fukuza nzi wote kwenye kidonda yani zungusha kama sembe na songo usikafiri mpaka jeza kibomba wakikubipu tunawapigia unasema umependeza unahudumiwa ukisema unaringa unachocha kulingia wakitaka vizuri wajue kugaramia. Yani taratibu kwa unacheza kizomba unesho tofauti kati ya trumbo na nyonga zungusha usimamize watrembo mgonga ufanye mpaka atembe omba omba kwanza mwomba kwa namba kifano una sitra nalo body kama sonane basu una drisa kigoma mwisho leli wawa unapita na unavobadiri njia mwomba mtu una sifa
kumanisha nini
zungusha hiyo
bodi
zungusha zungusha
zungusha hiyo bodi zungusha hiyo bodi
Masha ni fupi si ujibamba.
Nilikuwa ni goma 3 katesti kila position anati so ezi ndo vile siwezi kumuonyesha mapenzi
shangazi. Ama kweli utandawazi, mabinti wanataka vitambi, akikuna mmoja ashanipea marazi.
Na misa hii nataka biba ha, ambaye ako natoi wawila ha. Nimechoka kutongoza wadada, nimechoka kweli juza hii nataka wa mama.
Ni kubafu kabisa.
Si ushenzi mapesa na niko mavazi kigari kisimu ndo zipo. Ka unataka limoja uliza zilipo, shika moja lipange jibambe no hivo. Moja nene je usi kama la wikipo.
Chika na yeye, uimba taima na yeye, ni furaha. Uteseka ntateso na yeye, agisababisha yeye. Stress akinipa yeye, ni sawa. Ata dunia yumbwe upia, mimi takupenda paka mwisho. Ata dunia yumbwe upia, mimi nitakupenda mpaka mwisho. Hata uende mbali, mbali asali yangu mio hotari, hotari, hotari. Hata uende mbali, mbali asali, asali ya wangu hotari. Oh, tara, tata, tara.
We umesababisha mikicha. Kama ni dawa nimbie tu, mara ni pressure juu yako tu. Ni wewe tu, ni wewe tu. Ata dunia yumbwe upia, mimi takupenda paka mwisho. Ata dunia yumbwe upia, mimi nitakupenda paka mwisho. Ata wende mbali, mbali yangu hiyo.
Basi ku succeed kukaribu. Nilidondoka nikainuka tena nikajaribu. Nikasema ipo siku Mungu atanijibu.
Tumekaa pale.
jana niliseto. Ile kupanda kushuka, leo na mini na geto.
Amina.
Tarauma si mambo, tulishinda mateso.
Amina.
Tuishi kwa imani, natruwa mini kesho.
Amina.
Huh.
We say yes.
Nobody.
Nobody can say no.
Nobody
can say no.
Nakupenda kwangu, kwa yoyote linanitoka. Macho yangu tu ya kesha kutamani, siogopi kulitamka. Yeah. Ningetamani kuwa nawe kwa usiku mmoja tu. Nikiruhusu kuwa nawe itakuumiza mbo. Ukiweza kushare mapenzi, nipo tayari mi kuwa nawe. Because no money, no love. When I'm get money, I'm gonna buy love.
Mahusiano ya kimapenzi unaambiwa, mahusiano ya kimapenzi unaambiwa. Kwanza kabisa inaanza kutamaniwa, na siku hizi kupendwa si majaliwa. Wakimwaga pesa unaliwa, nikikosa pesa utaliwa. Nikitia mzigo utanipenda nitapaliwa. Spendi kutaitiwa, kuhisi naibiwa. Mtoto kusingiziwa, ndoto zinakaliwa, karia zinaribiwa. Vake tuchangu telewa, uhuru ni kama kile vijuni shalewa. Elewa, siwezi kwenda bichi na mchanga. Nikute mabichi boys na mabichi juu ya mchanga.
Kiweza kushenya mapenzi, nipote ya limi.
Baba Diana
kimenuka maselo kukimenuka, kimenuka maselo kukimenuka, kimenuka maselo kukimenuka, kimenuka, kimenuka, kimenuka maselo kukimenuka, kimenuka maselo kukimenuka, kimenuka maselo kukimenuka, kimenuka, kimenuka.
Nasikia kidimbwi kumejaa, madem kibao mpaka kuna pa kukaa.
Yani usiulize mwanangu ni cheche. Kama uko na wana shazi kavipi walete.
Tupo kibao tuna vibe la vitungi. Tupo zetu kitambaa tunasaga na mirungi.
Hey, kuni vipi kitambaa kumeshona?
Kumeshona ile mbaya tunacheza kwa step. Wakuna kukanaga waya.
Boya wait one time. Kuna kapisi na hisi kamenipenda. Kana jicho halafu domo la denda. Kana jivuto tazani tonge la mlenda.
Hebu kwanza kaulize kwa mpalange kanaenda.
Oya mwana minaacha sigara.
Oya mwana minaacha kulala.
Oya mwana minaacha bangi.
Oya mwana minaacha mirungi. Ila pombe na madem.
No.
Iyo acha.
No.
Kimenuka maselo kukimenuka, kimenuka maselo kukimenuka, kimenuka maselo kukimenuka, kimenuka, kimenuka,
kimenuka maselo kukimenuka, kimenuka maselo kukimenuka, kimenuka maselo kukimenuka.
Nilishambulisha, risha nivalisha, nishamfanyisha push up. Na vita nikanzisha, chumbani kanisa, pasta nikanzisha misa. Nilishamfanyia kakesha na mimi, nilishampalisha pesa madini. Alisha nipandisha pressure lakini mapenzi yamefanya kashusha. Wazushi wamekalia kuzusha, ugushi story kurusha. Baby I'm sorry kanusha. Kemea wale wenye mapepo majini. Mwenyezi alikumba weekendi wepini. Kanipa mavumba uspendi na mimi spendi. Vidampa mjini nivyema tukawakalisha.
Yote ya nyuma ilitis ndoko na mie.
nipe kwa nguvu, ongeza maexi waumie. Mweza koro mpaka juu,
melelo takuwa na mimi,
yani chupaka juu.
Jandai tuende mwezini,
tena ni mabu,
wato kiboko ya mimi,
sije nipata puu.
Mistari mikari kwa mamsa, mtoto anajua mehepa. Japo mala moja kuzuga utari, changamsha penzi letuna, kwa taarifa kanusha skendo. Hakuna kupandisha kushusha stebu, na tuna habari etina chepuka. Usizi kubari mamsa, na weka mkeka unatiki, na moka stoka na stiki, na chapa stiki, na washa njiti, na apa stoka na dhiki. We apa utoka na gigi mani, na apa stofanya kiki anubani. Wanomba tuachane, yuwa mawane, waulize tunachana. Wenyezi alikumba weekendi, wepini kanipa mavumba uspendi, na mimi spendi vidampa mgini. If you're my
team, wakarisha say you want it, it's no gonna me. Nipe kwa mungu, ongeza maesi waumie.
Mwaza kabisa
season 23.
Kwanza kabisa mimi sijui.
Soma kwenye ramani.
Kwanza kabisa mimi sijui wagikuvaa. Kwanza kabisa mimi sijui wagikuvaa. Utanipenda vipi mimi mwanamke wa baa? Kingine, uswahilini ndo ninapokaa. Nikija magetoni kila kitu mimi nakwara. Napenda kuropoka maneno soni husu, napenda kufyotoka fyotoka. Yaani mapema utanichoka wewe, nitakuudhi maana sina akili za kutosha. Usiku nikilala domo naliacha wazi. Hey. Mina koroma mbaka utakosa usingizi. Nikilaga chakula zima njipake michuzi. Sieleweki yani nipo kama chizi. Sile brumba kama gazi ndo utelezi. Mindo bonge la rofasa kwenye mapenzi. Nikiamua kupenda napenda kakishenzi. Kutayari kutoa roho kisa mapenzi.
Tabia zangu utaziweza, tabia zangu
nikupafu kabisa.
Tabia zangu utazipenda, tabia zangu, tabia zangu utaziweza, tabia zangu.
Download my mix on YouTube and Audio Max. DJ This Boy 255TZ.
Swabri made it.
Zako mikutulia ndo siwezaji. Ninakatabia kale kazurulaji. Napenda kunywa pombe kuliko hata maji. Mara mwisho kwenda chacha kasikumbukaji. Nikimkopa mtu kumlipa ni bala. Achukue la zangu bila kutoka jera. Jamani ukinidai kwako ni kisasa. Nitaliamsha dude mpaka utaona kara. Hata sina nguvu ila ninavimba. Nikikamata maboya huwa na watimba. Yani ukijichanganya mina kufilimba. Na kudunda na kupiga piga. Nikilaga chakula zima njibake michuzi. Sieleweki yani niko kama chizi. Le prumpa kama kasindo utelezi. Mindo bunge la rofasa kwenye mapenzi. Nikiamua kupenda na penda ya kishenzi. Kutayari kutoa roho kisa mapenzi.
Tabia
on your skin like a lotion. Loving you is my devotion. Give you girl full potion. Oh my beautiful addiction. With a sweet vibration. The two of we is a vision. Anytime I slip your name I dimension. So tell me girl where you live. Just me I go let the fire blaze. Anytime you want your waist. Watch out the man them they face. Edima tell me where you live. Girl, I've been loving you for days. Anytime you wind up your waist, all I demand them the grace. If that's good for your love, love. My love is bigger than the ocean. My love is bigger than the ocean. My love is bigger than the ocean. For your skin like a lotion. Loving you is my devotion. Give you girl full potion. Oh my beautiful addiction. With a sweet vibration. The two of we is a vision. Anytime I slip your name I dimension. So tell me girl where you live. Just me I go let the fire blaze. Anytime you want your waist. Watch out the man them the grace. Edima tell me where you live. Girl I've been loving you for days. Anytime you wind up your waist. All I demand them the grace. Baby I the color for your love.
Color.
I'm mad for your love.
Baby, I'm
the color for your love.
Color, color.
I'm mad for your love.
Baby, I'm the color.
Your love, 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 give it to me, baby.
Brand new Bongo Mix Season 23, mixed by DJ Beastboy 255, Baba Diana. Yes, baby. From Kilimanjaro, this is Bamiza Classic DJs.
Nini Sasa. Me, I'm giving thanks to the creator. Your mama born you well better. You ma come from Gotoneta. Kina vyo pepe ya kimweta. Oh na na. Body body sa nyonga makiliti. Body odi na gonga za mendichi. Usini chomeka kidunda na spiriti. Mimi onge taumia. Baby, you got me falling in love.
Falling in love.
Oh man. Oh in love. Hey Mona Lisa, my teaser. Hope you my theories on your body give me fever. I done the shiver when you hold it tight. When you my
hit that for your love.
Color, color.
Demand for your love.
Changamoto kweli umezamiri ya mabaya. Mbona nilikupa moyo utunze unokawa. Unachoniacha ni uwe mama tu. Unachonipaya kwamba sasa ni nani kunistiri unafikiri. Nimekuwa dhaifu na umaro. Hata huruma au
hauna, hauna nani, ni nani umenyacha na yeye.
You're in a mix with God's number one DJ, Dashboard 255 KZ.
Sitaki kwako bela mchana, kipita chombele nikakobelea tu. Naisia swezi zidanganya, nimezama shakuzoea bu. Mapigo moya tafeli kweli, sikio kefita karaba na kiriku. Tulia idisi tutapendana, tutasameana. Sama unamna niruka, nawaza kwa mdanga kupige ndele. Moyo unanambia nyache kihere here, mana ni hasara, hasara ha. Nakipa imani wendo wangu wa milele. Mini mefollow mju kwa nyelele. Kifuani utalahala, utalahala no. Wenda na supiri ya ndoto mba haiwezi timela nisawa. Itajua tu ni changamoto kweli umeza miri ya mabaya. Mbona nilikupa moyo utunze wuna ukewa. Unachoni achani uwe mama. Wema utu unachoni
baba.
Brand new Bongo Mix Season 23.
Kama moyo kana uma mwenzako. Unaponipa kama ndotoni, napandwa na wazimu nasema po. Kiuno chako ni kama feni ndo utuli. Usiondoke tena mwenzako mpoli. Sinaona mapenzi kama rubisi chanze na ukali. Baby please sorry, I wanna tell a thumb thing about love. You're my one and only. Who's bagger when I kick his and I'm gonna lie.
Kwagalanyo na yembeda nkutyanyo buli kadelwe nkugwako omutimanga gukubagananyo mbiebi nkweku yanyo na yolumumbulwe bigambo nkusaba tofuka producer nuonza nyanga piano.
You di da 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 di 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 da da da. You di da 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 di
touch touch aye. Nazaliwa mara moja tunakufa mara moja, hata kushi tunaishi mara moja. Nazaliwa mara moja JB, nazaliwa mara moja tunakumiza. Nazaliwa mara moja tunakufa mara moja, hata kushi tunaishi mara moja. Sisi sote ni ndugu watoto wa baba moja. Fatima tamanio hapa ndo kwenye vihoji. Kila mtu na tare yake bwana, ndo maana yake. Tare yangu mimi muziki napenda na wanawake. Unawapenda tungi wale wa gambe, haya pombe ulewe hiyo ndo tare. Wavuta bango nasema nayo ni tare. Hawezi kula hawezi lala paka vute. Ngine tare yake yeye ni kupiga chabo tu. Mechucheze wewe tapambana pige deo. Tupendi tare yangu nami sipendi ya kwako. Kila mtu na tare yake wana wefanya ya kwako. Mina ona freshi tu, yani ni vatu. Masha matamu la mafupi we enjoy tu. Aye, aye baba.
Aye, aye, aye.
Aye, aye baba.
Aye, aye, aye.
Uwasivai mavitu mingi mingi. Nataka kuwa comfortable,
comfortable.
Na watoto siyo tu bigi bigi. Napendaga na vipotabo.
Kira mtu na stare yake. Kira mtu, kira mtu. Kira mtu na stare yake.
Stare ni nyingi na kila mtu ana yake. Usimwingilie mtu kwenye stare yake. Hizi stare zingine bwana we noma sana. Kuna wakina dada stare yao kusagana. Anayacha mwanamke ndani amekwenda kupiga nyeti.
Ni kubafu kabisa.
Akapiga dhana na mapepo. Kwenye stare ya mapenzi hake Mungu tuko wengi. Ya kuzini motoni tutaenda wengi. Kila mtu na stare yake bwana,
ndo maana yake.
Anayejua utamu wake bwana,
ndo maana yake.
Uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Hakuna noma vuta sindo stare yako. Aye, aye baba.
Aye, aye, aye,
aye, aye.
life is your life. Don't need nobody.
Yeah. I don't need nobody. I don't need nobody. Yeah, yeah.
Brand new season 23.
Bami's a bobo bo- boy.
Tulo ish kon
bumbi.
Kula na kula la manyanya so. Funga shuru tiki jijini besi na somi. Akini penda Mungu inatosha. Mwingine atakusevu kwenye shida. Utamdhani rafiki wa faida. Kumbe moyoni anakuchukulia balida. Siku kifanikiwa zinaanza shida. Yes, now I'm going to another level. Sitatumia ndumba wala nguvu za devil. Simitaji Mwijaku ya china baba level. Mi akini penda Mungu inatosha. Yes, minapenda marafiki. Wale wanao kwepo wakati waziki. Sio wanao kuja deal ziki tiki. Sipendi unafiki. Akini penda Mungu inatosha. No, no, no.
So many times I told you I'm the type of guy you'll never find. Messing around with your mind, alright. But ever since I've been away, you acting like I wanna play. Do you know how you make me feel?
23.
Satisfy me. Nakupenda baby kishenzi. Oh, I'ma lose my mind. Oh, my mind. Yeah.
Ah, love I want in vow. Love I want in vow. Baby, swali yako chindi yako. Swali yako chindi yako. Watch my love.
You, you.
Bole chimo watch my love.
You, 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 you.
Watch my love.
You, you.
Bole kama kwaka my love.
You, 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 you.
Watch him a la,
you, 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 you.
Watch him a la,
you, you.
Boy, come up, walk him a la,
you, you, you.
When I'm them, all in a metaphor. Baby, love you, you're full of medical. You know me love you, and me can let you go. Can you buy me one drink and we go? When they love you, don't say so kiss it. They love you, don't say so kiss it. La colabo, la boli de. Colabo, la boli de.
Baby girl, guachimala. The way you're laughing means on the samalala. Honestly, na kusiru wala. Only you, I'm wanting sagala balala. Bulichimoba singira wala. My Mona Lisa painting wabala wamala. Omokwano weri babala. Mwalanza fuka speed inga fala.
Sebe wapate kusema
gamiza.
Nami nijeze ujuzi showe kama zaga zaga. Usiani koloni koloni
nutavyo.
Usiani koloni koloni nutavyo. Usiani koloni koloni nutavyo nichanganya. Ukanipanga uko sokoni kama fungu ya nyanya. Ujue mwenzio, mwenzio. Umesha nishika masikio. Kipendaro, pendaro. Kamatia baba. Kwangu moyo, mbio, mbio. Chana no viregio. Furaha ikaige ukikilio. Zingatia
na
baba.
Nakamata chaga, kasheshe.
Donga nami, tucheze. Makida, rede. Changanya wazada.
My mix on YouTube and Audio Max.
DJ Disboy 255TZ. Brand new Bongo Mix Season 23.
No so yango na yo wewe, usindoke nikamilishe. Wasinibe mapendeje, wakujenge ujidhalilishe. Oh baby umenimada, wako nimekaa mjinga kibanda ndanda. Usiku nanipaga, bada bing bada boom usikate shanga. Ndanda kachanga, kasheshe. Washa, washa, washa. Ukoleze moto, nikupe mapishi jikoni. Chapa, chapa, chapa. Utembeze mboko, utamu mpaka kisokoni. Oh yeah. Siku piku onja kula uridhike ushibe mazima. Niambie chochote kitu gani nikiongeze bwana. Ai wewe, shekwa noma, ani wewe. Don't be shy, tamu wewe. Shekwa noma, ai wewe. Baby, body, kama tia. Cause for a long time I be waiting for ya, oh yeah. Ooh, hang on me. Cause you zoom zoom till the guy come for ya, oh yeah. Tua shangaze wana upeza.
Pezi kwe.
Show you what my mama gave me.
Aye
to, 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 to ilo. Take it to, 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 to ilo. Na to, 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 to ilo. Take it to, 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 to ilo. Na to,
to, to ilo.
Take it to, to,
to, to ilo.
To, 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 to ilo. Take it to, 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 to ilo.
Let you go, let you go. You will never be alone. This your love and it is sweet like sugar.
Sugar, sugar.
Come get a feel of an aphrodisia.
Aphrodisia.
No lele. No say this how I love them say. Don't be shy. No lele. Loving you comes easily to me. I will always be there. Cause for a long time I've been waiting for ya. Oh yeah. Hang on me, yeah. Cause you zoom zoom till the girl come for ya.
Tua shangaze wana ubeza.
DJ Disboy 255 TZ.
Show you what my mama gave me.
After party, after party.
Kwenye show na waleta kati, kati.
Kati, kati.
Tunaenda kushoto, tunarudi kulia. Watu
hey.
Si tulianza kushoto, turudi kulia. Watu
hey.
Don't try me, I'm a bad girl
hey.
I'm a bad girl. Don't try me, I'm a bad girl
hey.
Pull up, nigga.
Marcella.
Brand new Bongo Mix Season 23.
Soma kwetu kwenye ramani.
Iyo miinamo uko nyuma yaliyo moyamo. Hey, binti wa magamo. Come closer, give me some more. Kama tunda lilimshinda
DJ Beast Boy
kashindwa kuvumilia. Sa kwa nini tuitane binamu nina nyongo itakumbukia.
Ulimi ukipitiliza unanimaliza, mwenzako bado najiuliza, hivi ni kweli ama tunaigiza.
Moyo mezama kwake bila yeye siwezi toboa. Mindo fundi wa raha zake na twanga na kukoboa.
Alinikumbatia mkono wa kushoto kwenye gia, zikanipanda hisia na nilipochuchumia maji yakatoka. Ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua. Mtoto ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua.
Brand new Bongo Mix Season 23, mixed by DJ Beast Boy 255, Baba Diana. Yes, baby.
Ameniweka kwenye chupa ndo mana natamba. Wenye papara pupa na wona wa shamba.
Yo menka mwanao wenye kuileja kuna wajajikutila mwanao. Liduvali pamba ukakuriamba. Liduvali pamba ukakuriamba.
Moyo mezama kwake bila yeye siwezi toboa. Mindo fundi wa raha zake na twanga na kukoboa.
Alinikumbatia mkono wa kushoto kwenye gia, zikanipanda hisia na nilipochuchumia maji yakatoka.
Ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua. Mtoto ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua.
Beast Boy,
maneno wasemayo na yapuza ujue. Sikurushi roho ni kuache umie. Na sina sifa ya kuku kila dani pakuwe mie. Wala lopia kasuku ya watu ni adivie. Upule wangu tausi, vigengeni unikuti. Na sina hubala nuksi, nakshi zangu ni mara.
Make you cry when I'm moving around you. Do it once, do it twice. Hop, push, park, you hold.
kama kwa mbali tili nikaona utonikumbuka vile nilivyobadilika nitakuaibisha nilivyo kwa mwanzo na wewe ukanitafuta pesa nyingi nilishika leo nadhalilika miaka mingi hata ukitathmini hali yangu si thamani inaonyesha sina lote sina hata msaliomba sana Mola akamvusha bahari tile hata mimi niliomba sana Mola nikutane na wewe tena tile 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 mama jede niokoe mama jede tapata ba mama jede kwa tile
Kile mini mpole sana hata kipindi tunaraha unalala nikikuimbia eti simba simba sifa simba naliwa simba nafukwa tile simba anaza bado anazaliwa simba nimekumisi sana toka tumeachana mpaka nimepungua tile kwa kufikiria sasa tile mama tema ya nyuma ya biti tukate ute aliomba sana Mola akamvusha bahari tile hata mimi niliomba sana Mola nikutane na wewe tile 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 mama
silo si fatrasilo dare les malcalicas masilo nesarasilo kainisata juste capsilo fikre chimbelo hakka totan madre betilo
sida
kainiga gudito
sida
kinda higa gudito
sida
adiga idawade
sida
sida han ku farhando como alle betamo anchile kaso kadmo ne asle fik zana ben asika demo
raya tonge moga moto toka ne roka katam kana noka zeni nyime urota looking good my baby oh
oh baby oh
Ethiopia let you
oh baby oh
city sweet my baby oh Somalian baby
oh baby oh
baby che put down we do like pe give it to me
Somalian
baby che go down we do like pe give it to me
sida kaiga gudito
sida
inda higa gudito
sida
adiga idawado
sida
sida han ku farhando Como alle petamo Antile kaso kadmo Ne asile fiki Zana Ben asika demo
Kitoto mbichu Kandogo dogo kazuchu Kimkandasha mtupu Mpaka napata uchu Penzi la kisela Si honga kihela Kavu akapela Soba jaji semitrela Oh Katerina Penzi ili melona Baby ni kuitejina Mwe ni kupesoma Oh Katerina Penzi ili melona Baby ni kuitejina Mwe ni kupesoma
Chocolate Ben
Dasi chocolate
Ben 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 Ben
something so special. Diggy daggy, diggy daggy, diggy daggy. Diggy daggy, diggy daggy, diggy daggy. Girl, pick up my phone call. I wanna eat local. Dig deep in the Congo. Something so special. Diggy daggy, diggy daggy, diggy daggy. Diggy daggy, diggy daggy, diggy daggy. Tango nyoso, chati loko, nakoliango, nalilango.
Dongo, dongo,
dongo, dongo.
Dongo, dongo,
dongo, dongo.
Dongo, dongo,
dongo, dongo.
Dongo, dongo,
dongo, dongo.
Sabanada kidigila, digila. 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 Sabanada kidigila, digila.
You're in a mess. Put in
on the bars. Yeah. Like it, like it, just find it a lot of things. I'm a baby, that's me, I'm a dog, my friend.
So I'm going to Ramani.
Nami nataka, nataka, nami nataka. Nami nataka, nataka, nami nataka. Usinibanie, usinikazie, usininie, we. Usinibanie, usinikazie, usininie, we. Nami nataka, nataka, nami nataka. Nami nataka, nataka, nami nataka.
Nataka kuionja, nijue na ladha gani. Ikio tamu naifyonza, afuna iweka chumbani.
Nataka gari,
gari sio issue.
Nataka nyumba sio,
nyumba sio issue.
Nataka mihela. Nataka gari,
gari sio issue.
Nataka nyumba sio,
nyumba sio issue.
Nataka mihela.
Mix Season 23, mixed by DJ This Boy 255, Baba Diana.